Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hedibe on e jam Ousmane Nyaali buri kabaruji do ajatatu tarawareto boggi jande to on kompita de wide Burkina ko be hewbe gondi e warde nyongitaade le ngendi koro ko buri himbe ujineron e temere njo woni limtaabe warbe nyande chapantati go leru uttu jabbindu ndu woltindi wide o kabaru ana wembi kanan ko be o komin jande l'école hitan 2025-2026 fuddan go lewru octobre warodo ndu ministère humin jande l'école hokki o kabaru alal bare handen yodi woni sembe kabaru jidi di studio tamani jogino alal bare handen tati lewru septembre 2025 Burkina ko be doggobe rafindenaago anan jokkini warde le ngendi korole region bay ngara nyande alan chapantati go o lewru uttu jabbeno ndu nyongi totobe heybe ujinero e temere njo e njienon heewbe mumben fu rewbe sukabe woni warbe le wurongo ngulla wargol kesolla nyongi ti be beedi ti dalla bangala nedda kule region o e wi HCR Umar Waygallo
be do yimbe le iwri le nokkuno dirtede mene bongol pela lelamu yettenga ko yata galleji temedde de chapande ju e jeegom yoppito nokkule muudun en yimbe le windaabe nyaloma handan buru ujunere temedde jeeyom en jeenayom no fedde no de commission nationale chargée des réfugiés hollitir wiide ndeddo fedde beedle ndu wiide won yimbe le jottibe to altinere jabbinonde gondube windede wattu juno beedo yimbe le ngaram beedo e nyongitibe ko buri uina chapande jettom uina taton gombe le gallure nde ndeddo fedde hollitide bande jeddi fayotel sappo ju lewru out yimbe le nyongitibe beediki sanne be mbile ko warta ko du idu way jabbade ni ebe kuli sanne non gurnam be do yimbe le wordi kaja mbaldi guji no fed no dirta ACR nde hollitir wiide
ngol wargol le kewala nyongitibe Burkina ko be le koro ana wembi kanan ko be komin o e wi Isa Sagara jokko arande mere koro e jama wari fa jabbiti bawde gendi ndi bangal bismingulla kede ko wi hamma gindo kede amene gondo ton du faccitango Ali Cisse
ça inquiète beaucoup
et do wembini men san sabe min gala futu min gatta yimbel heebe ngorobe tawtude ngombe donbe tuudi classuji di fu hodama nukule fu gonde tom furoba yimbe hodi dum batiri ngaji ni woni ko mi kokka gelle joyi yimbe mudum wondi fatude don jabbitagol beedo yimbel fu ne hasindini e bawde min pihi dabereji di min bawi ka mi kaltani dum laami be minbe sodu ministre be kabaru mabbe wodani haltanama dum gouverneur préfet fayato fedde bititodo yimbe nyongitibe fu andinama dum mi ngadi ko woni bawde amen ka yelamine darna e koyde mu em yimbe ngarobe fa fa bo
mobiliser les partenaires
jande l'école hitane 2025-2026 fuddan go lewru octobre 2025 ministère kumaninde jande l'école hokki o kabaru le communiqué goto alal bar handen ministère o ana ndarta le majjun humini be jande l'école fu pia dabreji yal uditingol ana wadano mojjiri nyaloma jaddo bo yal tingol la yagol coupe du monde 2026 mali fidan e leydi comore alkamisare jango kaw ana wajimbini jagabulle mali desini ana njidiyade hawrede e o coupe du monde Afro basket be kibina dubi sappo e jeegon ko wondi wadde Kigali le leydi Rwanda bibe rew e malibe ana gondi e memondirde le wakati e leydi Angola fabiduren fam keden Umar Waygallo
wajib tam malisina hawa leydi Comore ndi so ngidi yaade le coupe du monde hitane 2026 tawe didi fiobe mawbe hewbe tawaka ton fu kanko e kintino jaga boule malide no dirte Tom Saint-Fit o wiomo jogi gike lobbo mali fewtan jango e Comore wakati sappo e jeena yamde nokku no dirte stade municipal Berkane le leydi Maroc le gubal ingal mali wonna yobo an jogi tobbe jeenay gana kanyu arden jogi tobbe sappo je Comore an jogi tobbe sappo didi Madagascar an jogi tobbe sappo kawtal jeeno bal sukal fi basket be ngala dubi sappo jeegon dum fuddi nokko no dirte Kigali le leydi Rwanda sukabe ro mali be an gonde fewtude e leydi Angola ndi kikida ko jango worbe ngaran kibindire e Liberia wakkar so sappo go yamde jabiri maslima chapantati
tamani projet mo fondation irondela o malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
Allo minu deta zoom sirko watta alal bare fu hande min kala hala himbe sikki totobe himbe fusini wonko majjora hono be gordi Ali Cisse
ko buri hewde tuuma fu yo pene ga wana non dum wordi bangal jeni mo tuumi fu o wiya yo kanyum nyaloma goto portefeuille mako majjirimo jeni noddi sokal fu gombe le galletu gollobe fayoto takale mu en hey jaltina portefeuille an o wi mede andi do tabal do juin momi somi yitaay mo ko o milay hen fu yaltana on him o jokkintine hala mako dido halaji ka fu o wi dum tay wala fu dalil goto mo kanko jeni o jogi fewre yimbel pe o sikiti wiide wujji portefeuille mako tiagal lugagoji di o tawi portefeuille mako o akale sakki mako to jaati dum heddi jaagido wala fu ko heddani mo kasem so wana nardude ben do yimbe yaafo mo kedotobe min cele ko kayfoto dum yimbel batti be on so wonko majjiri on sabi so dum yitaama tiagal yaage tam wonani on hem
sagirab do kadde de kabaruji ka kedde hedado sedi yottinde waran jukkininde le wattu tokoji ana yesu kabe yaltobe fa bi lotto li yonde golle nandudo wala torra kanon kuteji gondo mudon bangal cellalla sara non sawrobe sukabe kany e buche kuliti wide edon wada rafi cellalla de sarabe hewbe ana kada sukabe mabbe ne yaltude ko ta wede ka tawan sukabe yogabe ana anjori hore anni jantore ngadnimi en lotade leydi wonde yo hunde ko welata sukaabe hewbe no ana tayikite tatteji fu leydi meden din fayse saraabe mabbe ana kadabe sukaabe yogabe ana jalo e majjun jalta lotade leydi tobo ka yogabe jojube jabata wadde dun sabina andi kutteji mun bangal cellal
suban paron goni oluwa fu ko
saraabe am ana dukado hore am wakkati fu sabbi mede yalta chorokam min ne mede yidi sanne fijude chorokam lotade chorokam ana wela kan sanne fayso inna anka ana ribakam wakkati fu no kam ka fuddi tobude fu mi nabban do terrasse amen to mi jahami loto yo fami tampa mi jahami lele
an heewi sara bedun wembi be jabata suka en jalta lotade le yonde sabe kutteji ngoni do mudun ko wawi jati latade torra jogabe kultivide suka en chuudo jalta lotade fay e tawede e be kada dum ben wobbe gattino be suka mumben hakkilo sanne ngadan e bawde mumben fu yalla anan dena be le o wakkati
lotade choro kammo na wawi latade sabawu nyawuji yogaji di kutteji mudum wawi sattude to an do minka so kammo ana toba wiyan sukaabe ambe fu naata ga tawede mudum fu sukaabe ka ana yalta du wana ko min jidi ka ga huna sukaabe wana ko nibi
ko sabe de farati wa e o golle docteur Zoumana Samake tawro sukaabe tindini wide lotugol le yonde ana bawi wadde nyaw jiogaaji ono nyaw buuce
on pedir ke
ana bawi yede tobo sukaabe tawetebe choro mudum ana e faratiji kiwde bangal cellal e de wawi wattude e mum en durma
dum woni hakkillo du professeur Yakuba Touloba waraju département pneumologie CHUPG iponje e wi makko kutteji mudun bangal cellal ana kewi
lode
diyan kammudam wulare mudum kan e wulare calli bingel adama walda diyan kammudam ana buubina calli sukaabe ana wada dusu be jange saatu so wulare calli mabbe jippike sanne e be mbawi hebude nyawuji fofang ana wada dusu nyaw buuce turma kan ko nande mudum nangabe
professeur Touloba mi cintini wide diyam iwande wana non fu senori nge nyaw ana mbawi tawede hen ko wawi torude fa sukaɓe ndenno docteur Samake ana dat e saraɓe tabo e dabreji yogaji
sukaɓe ana hani ko wattene kaddule no woɗiri paɗeji eɓe kani wattenede wakkati toɓo ɗi ndiya natta e muɗum fati ɓe jangue joɗumaɓe ɗo ana hani koɓe lota ɗum wakkati fu
bat jeggui to wiide ley wattu ndungu farateji goɗɗi ana godi hono felñagoji ma jooje fa yettade yolongoji e samugol loope